shana poe jangwani na mambo ya baharini sijiwezi asilani mwazio kokota bani. Zanzibari na fika Dar es Salaam kila kona na sikia siamini kwani nani huyu kijana
TID
ala kumbe wewe
wapi wewe
hello hello
wapi mama yake harusi ya
wapi mama yake hello hello
wapi you are baba yake
hello
hapa tuangaike
hello